ba da ba da 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 da. Butterflies. Cupido sepinde wakahla futhi nakhumbuyela kulelo godi bengithi ngeke ngiphinde ngene kulo bonana. Hey wena ungenza, ungenza ungixegisela isimilo kanjena. Ungenza, ungenza bekungafanele kube lula kanjena. Weqincele love engibekile, angikholwa lamabondi wabhidlizile. How do you do it? Oh love you, how do you do it? Ungoba njalo mangikubona, we love you ame izwa mavevane. Ungoba njalo mangikubona, we love you ame izwa mavevane. Feeling butterflies in my stomach.